Oh, na 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 na. Only you, Lord. Salimu babu na mamu, mwambie mwenzenyu nipoke. Akija dada Miliamu, chakula na kiti mpoke. Msalimu mwanangu, akiringa babangu usiondoke. Japo maisha magumu, kiricho nifanya niondoke. Sina chochote kizuri kibaya, lisha pena mapenzi. Akanisurubisha kwa penzi, kaiona ni kama misi mwenzi. Japo maisha magumu yalifanya niondoke. Tatizo na upole ukanifanya kuondoka mapenzi.
Only you, Lord. Only you, you, Lord. Only you, Lord. Only you, you, Lord.
Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da. Oh, na-da-na, na-da-na. Mjini kugumu sana, na uza nyanya na vitungu bana. Nipate kubwa kirogo, hali ya mwanangu tu. Alisha miacha na mama, mapenzi alibana zamani kitambo. Babangu muzazi, hey, nyombeni. Magumu napitia tetizo kupata shiringi sina. Wala zuri wabaya, walo nicheka sasa vina. Eti mara sirizishi mapenzi, yalintesa tu. Mapenzi ya uongo kishenzi, niliumizwa tu. Oh.
Only you, Lord.
Only you, Lord.
Only you,
only you, Lord.
You, Lord. Only you,
oh my God.
Only you, only Lord. Only you, only you,
hey.
You, Lord.
Hey.
Only you,
na, 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 na.
Only you, oh, Lord.
Mama, mama, mama.
Only you,
only you, you, you,
you, Lord.
Only you, you,
only you,
oh, wa, 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 wa.
Only you, Lord.
Kawaida, Afrika kuna mambo. Ebane, cheza kando.